it. As you know.
Kibinya unakibanua kwanza akisimama utakimbia akicheza utazimia oh my dear gugu my dear kwenye bedi sio gugu my dear
kanifanya nini bona sikinai kanifanya nini bona peke yake na mwaza
haipiti sekunde na mwaza
mwambie mwambie
huyo mtoto
Fanya nizi lie, lie
Shoo, ewe
Ausi fai, fai Na ungesema ata bye, bye
Ewe, shoo
Moyo upo juju, kila ukinuna pressure iko juju oh, Kani juju, au umeniba juju hey. Moyo upo juju, kila ukinuna pressure iko juju hey. Kani juju Juju
Haipiti
sekunde na muwa